Amalala minister wa kabaka avunanyizibwa ku nsonga z'abakyala bulungi bwansi n'obutonde bw'ensi w'ekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo. Yennyamidde olw'ennyanja ya Kabaka okukosebwa bwenkanidde olw'enkulaakulana ezigenda mu maaso mu bitundu ebiriraanye ennyanja eyo. Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo akulembeddemu okutongoza bulungi bwansi akoleddwa ku nnyanja ya Kabaka mu kiseera ng'Obuganda bweteekerateekera okuzza olunaku lw'obutonde bw'ensi olunaakwatibwa mu ssaza Kyaggwe okwosa enkya ku Lwokutaano.
Omulimu guno gulongoosebwa bannaffe aba Kampala City Authority twasanyuka nnyo twawulira nti bakoze oluguudo agenda kola oluguudo naye ate ekivudde mu luguudo tekitusanyusizza kubanga oluguudo lukoze emyala egiyira ddala mu nnyanja ate nga mu nnyanja bayiwamu kazambi. Leka tusuubire nti bajja kulongoosa engeri omulimu gye gukyagenda mu maaso n'ettaka lyonna eririddwa mu nnyanja tugezeeko okulaba nga tulijjamu n'ebimotoka.
Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo era akubiriza abavubuka okulwanira ekitiibwa ky'ennyanja eno nga bakigogola mu nkola eno eya bulungi bwansi.
Ebinedda naye ng'esaanyawo mu biseera byammwe naddala mu abavubuka tulina okwagala obwakabaka bwaffe obwakabaka ti tulina obwagala nga tukuuma ebintu ebibubeezaawo ebyennono n'obuwangwa.
Omubaka wa Parliament akiikirira Lubaga South Virginia Nassolo mu abadde yeetabye mu bulungi bwa nsi ono agambye nti wakwatagana ne bakulembeze banne bavubuka kye bakola okuzzaawo ekitiibwa ky'ennyanja ya Kabaka.
Ngenda kukwatagana wamu ne bakulembeze bannange kubanga sikulembera nzekka kitundu kino, nze ng'omubaka ngenda kukwatagana n'abakulembeze ab'ekitundu ate twambuke tugende ku ggombolola ate tutuuke ku City Hall awali omuloodi ne minisita wa Kampala kubanga nze omulimu gwange kwe kulaba ng'omugabo gwa Lubaga South mwene ennyanja mwegwe ya Kabaka nga gujja.